www.gmail.com. Conversar. Abigail, a police boy, you want daddy? Who is he? When another swan, I'll saw. Shabun, I'll saw. Ubo, I'll saw. Here at the Yako, see the event. Swan, I'll saw. Shabun, I'll saw. Ubo, I'll saw. Here at the Yako, see the event. Sijaipenda. Sijaipenda. So chula, wewe so chula. Weki baka tu kama vibaka wengine. Oya so chula, wewe so chula. Weki baka tu kama vibaka wengine. We jamani, we chula mekuja geto kaiba tambo. We jamani, we chula mekuja geto kaiba tembo. Mechula mekuja geto kaipa upao. Oya one wangu. Mechula mekuja geto kaipa legio. Oya nasema chula kisha. Kishando shandua.
Oya so kengu hana peku namjua.
Mechula kisha. Kishando shandua.
Oya so kengu hana peku namjua.
Oya siku ya kwanza huyu demu kaipa feni. Katika kulitafuta nikalikuta kwa mameni. Kwanza siku ya pili huyu demu kaibandala. Nikazitafuta sana nikazikuta kwa machala. Beli rambo jeusi nikashangambo na silioni. Ikumbe kanibia amemuonga gudazoni. Nimemuonga era akamba chifkila. Kijusi kaiba pasi nikaikuta kwa samasi. We jamani we chula mekuja geto kaiba tambo. We jamani we chula mekuja geto. We machisi bota, we chula mekuja geto kaiba upao. Oya one wangu, we chula mekuja geto kaiba redio. We mwanangu chembe zedon, alikutana na emi kochen. Akataka lete seshen, malade muka muibi achen. Uyu demu wakikukosa muni wangu shukuru. Kwanza siye utani kilicho mkuta kibuyu. Waliacha kwenye mata kari ya kwa kama kunguru.
Dachimsafi.com.
Oya nasema tula kisa. Kisa mbushandua.
Oya so kwenu maga tetu namjua.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.